Echibuzo cha uyo mkwe mama ne tata kusingirani.
Crane Studios.
Omudigido konza ateka kati nkola yochi kabikusa mugenda kaka santi sajja goya bikongo he kana omulalu kalonze mbazo laba badda tukangisa migo kitegeza lulumba kalindi atesegerinda kabala ngulo gwe abali mu bbala lyange mutoke nendi ulira zali mputwezo mukina batandekerera mukama yebala okusumba bambi namayimbwa ye mukadde yavaamu embaki yamati yako kati ni muganda ndi wakasimba ni murubirie yombera muwesi sirieva kalukukuza mbogo kanchari na vingi vyesi naleta emma muli nkumakeyo nti atatuwezo tulangashie dunda ndi mwebaza nti omutu ogutagwesa yampa bugaga obwongo nampa wiye bimva mungo nyenya mutoti singa watula mpozo obugero gwa mampa jolo nengolomola situdde mubimba kubabya n'abalina embuto mujja kuzaala kule bujja kuwoba ze kuyige zinayazina Allah abateesi bagenda kukolima ataba nasiima bajja kuyitawo bimmega mbimegoma nyinnwana nga nze baviyetinamu ebyabando gasibirimu nkukomerera mubali n'ogutamiira itanaali erya nabeebwe sikyayimba nkunkumuka nyenje muzadde ebyo bindeese ekirinnya mutika lulina bannyonnyola wazi nti y'omuzadde kizibu okumugula ku mulundi guno nzize nga mbisiisesiise mu ngeri ebiwoomya omukadde maama ne taata basaana kwagala kyenkanyi wattu bikkula ebitabo ebitukuva n'atya katonda asooka bazadde obawuttula ekitiibwa n'emitego gy'otego ojja kukwasa olaba okakanyadde na miggo okuba n'abazadde weeyita kiggwe olibeera otya malaalo weezo ntoseza mu luzunzozunzo omusadde okusaka naye abakungudde birimba bya kuzaala eebwa ogula sukaali wojja olusanvu wadda mutwalo naye gwe okumala omwaka oli mu kibuga ogomoka nandalage misosongole gikuyita loodi bo basekiyaye n'obatamiiza abakuzaala n'ofiisa be watunuza embebera amatumbi budde bwe basenga ensi y'emitafu by'opanga kwe kutomera enzikiza bendoopera ebiremyeza obudde bw'abaganga si bufisa ayo y'okunyaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata ayo y'okundaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata bantu abo mbaagala lwanga singa munne ansa yanne madda baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani damo simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani nkuddamu simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka kyenkanya abazadde muveemu bannyumiza wampisa oti tewaliiwo nsonga ku mwana gy'oli wange kukyaya abazadde buyise obw'ekiyaye yaayo okwessa ku taata n'okyawa maama bamaama mbanenyamu ate mma muvaako kalunsambulira oyo lwaki oba onyumiza abaana mbi bataalabo bakyaya kitaabwe kitamme gwe musaako oyo nabanga mbuto nga ndekawaawo n'endwala nga tegunfaako ogufiira mu nguulye wannamaato ate nga bwe mmala okuzaala nenywa bijaja nga nkoza mazzi malaya zaaguza ndoga nze bwe nagunenya nga nenfuna miggo baana bange baana bange mwali kyayo obuntu ogwali gwagala mba si kyamuzaala baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani nkuddamu simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka baagala kyenkanyize bonna maama mama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda chane bombuza ni akira kwani mkunda musimanyere chechibuza chomba chibuka mbandi na chivuwa mupiro manyiviranze mputula ruange nandia mfuna naruoge chana chomu sabja gwali mugu togala ne bange tenge tenge rio mwaka ligude jenda gola vayo anetulia muge mandi muzi chemva motegeza ntinja galo kunda gama zade naruoga ya chimbalako ulira ntibwe yanzira mu mbunze mama jaline mubalanga dale ya feda yansula wuni na wiki nesiongera dala kubere mkalomu temwasingo yoyo yayo ya mfere katonzi jukiza bemubuza wabijia wangu nze tata ya nyumize bintu ebyo dunda kuyamba chisuse singanze nkaze zani kiweyo awonze nene nyatate ya yanjululize bya momwana konze nsabo musanyiwe kasta ya kuzala na ata kusauka tosalira musango muzadde tolina buyinza bwana gundi ekyo kuzala no buzazi chimalo kumwebaza bikoza abazijja mufufuru yense binya byomulwera byetaaga bukyali misana nkutte mulwenga bimube mirembe mikwana abawagizi yerere 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 mbagala chenkanyi mama ne tata bagwatulo mama mwagala bazadde mwagala bazadde mwagala nyo mama ate mwagala nyo tata bonna kefunye mbawanze chamulira mulaga olukundo mama afuwanya akuzale tata mafuwe somate akanyama akasabatwala neka sukali obawe nobulingi disomba nkola bwenteeka kubange akamagala weyitaki olowooza wali wakusimbuliza oba weyita kimera nti wamera bumeza okubya embire akamagala weyitaki olowooza wali wakusimbuliza weita chumera nti wamera bumeza okubya embire akamagala weyitaki olowooza wali wakusimbuliza
www.mp3ugandanmusic.com